wararka ka imanaya magaalada Bardaan ee gobolka Baay ayaa sheegaya in isku hor imaada maanta uu ka dhacay halkaasi kadib muran ka dhashay maamulka magaalada. Wariyaha Muxtar Maxamed Cataas ayaana warbixinta noo haya.
Goobjoogayaal ayaa xaqiijinaya afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay inay maanta ku geeriyoodeen iskahorimaadka ka dhacay Bardaale, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Dhinacyada dagaalamay ayaa khilaaf xoogan u dhexeeyay maalmihii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransanaa dhismaha maamulka degmada Bardaale. Maxamed Isaaq Aracas, gudoomiyaha Bardaale oo hogaaminaya garab ka mid ah askarta dagaalantay, ayaa sheegay inay weerareen ciidamo baydhabo uga yimid inay carqaladeeyaan maamulka degmada Bardaale, isagoo intaasi ku daray in gabi ahaanba ay ka saareen degmada ciidamadaasi.
Degmada oo dowladda ka dhisan maamulka jir nabada ay dhex joogeen waxay bilaabeen foodo maamulinta kama jiro inay isbaaro dhigtaan. Odayaashii deegaanka culimadiinka u dirnay waa laga daaray saaka in lala dagaalamo ayay kusoo gabagabowday.
Waa garta marka dagaalka khasaare intee le'eg ayaa ka dhashay?
Wallaahi laba dhinac dhimasho way jiraan. Dagaal hadduu dhaca geeri waa dhacdaa, dhimasho way jirtaa, laba dhinac dhaawac way jira, labada way jiraan.
Maxaa marka dagaalka lagu baaqso waayey oo wadahadal aad ugu dhammay weyseen intii la dagaalami lahaa oo khasaare dhimasho iyo dhaawac laba dhinac waydin soo gaari lahaa?
Wallaahi hadee waan kuu sheegay toddobaadkii intay joogeen annaka ka maamul ahaan wax kasta oo wadahadal waa u sheegnay odayaashii deegaanka, culimadiinka, dhalinyaradii iyo dhammaan dadka waxgaradka oo degmada joogay way la hadleen.
Waa garta xaaladda hadda degmada Bardaale waa sidee?
Xaaladda degankaas burcad bay ahay, duurka ka garaana xaaladda amniga magaalada gudaha waa degan yahay. Ciidamadii ammaanka oo maamulka hoos imaanayeeda gacanta ku hayo ayagana farxadkood duurkay jiraan.
Dhinaca kale, Cabdi Madoobe Mursal oo isaguna hogaaminaya ciidamada kasoo horjeeda maamulka Aracas ayaa xusay inaysan ogoleen maamulka degmada Bardaale ee dhowaan ay dhistay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo intaasi ku daray inuusan Aracas sheegan karin gudoomiyaha degmada Bardaale maadaama lagu muransan yahay maamulka degmada.
May booqashaan ka ballaya aroonta degmada oo Bardaale oo dhismaka dareerti inay la xiriiray oo aan ballin wadana laga saanay kubid naga boodaha la dheeray ilinankii oo meelaha rogay gacan kurumiska ahay gudoomiyaha ahayna meela hokrogo falaay walaydan hadaa gudaha meela dagaalanka jeeda dadka shacabka dhati oo meela galay ilka dagaalagnay xarunta meelaha kaas ku fadheenay abaarmadi leh saiba haytana weerar aan igaadi kartay hataa kulay meela ka dagaalimina dhankii dagaal galay bakase weerari difaacna kulay khasaare oo sumid managadaasa dhankii difaaca ahayna dhisayna yaraade dhankii weerara dhisay badawe taatuna lanin sheegaayo dhimashada lix qof oo dhimirkiisa wal dhaawacay wala lanin sheegay un dhimirkii gaara lankoo dhaawacay lankoo dhimashay jiraan.
Maxaa sababa marka dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale? Sababta dagaalka maxay ahayd?
Dagaalka sababtu may baa sababay ayaa meelantane sisim wadaogto ama caalamku wadaogto degmada Bardaale lama maamulo ka dhisan kona horeba la kasheenay gaankurimiso kona shacabka degmada dooraday idii shacabka dooraday iki kada madanayni oo lisaada loo misfadeeda nimanka kale oo rooga oo gaankurimiso ahayna diideen meelantane guudada salafu mudaana oroley roogana lankala may baa erena mahado hokoro sidii aqal ibni aadanka walaalo ulay deegaanka malangaa kama qoon karo.
Waa garta marka xaaladda degmada haatan waa sidee?
Haka magaalada haaji deganyi oo degmada kama ku jira lan walba xaruuma wisu roogi mise haagi dagaalku suryoogya rooga.
Waxaa socda dadaallo ay wadaan wax garab odayaal iyo ganacsato kasoo jeeda degmada Bardaale oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda kasoo cusboonaatay degmada Bardaale ee gobolka Baay. Muxtaar Maxamed Cataas, VOA, Baydhabo.